kumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika vuye Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira ku FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19, metero 22. Mushobora kandi no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC kuri uyu wa gatatu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherere hose ku isi, kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima tubategurira buri wa gatatu. Uyu munsi turaganira ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 kuri serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Turabashimiye rero kuba mwamaze bamwe muri mwe kuba kuduha telefone zanyu kugira ngo muze gutanga ubutumwa, inama cyangwa se ibitekerezo munabaza n'impuguke twabatumira uyu munsi. Mugume hafi ya radio yanyu rero ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nongere mbahe ikaze kuri radio yanyu. Mu bagore miliyari imwe na miliyoni 900 buri mwaka bari mu myaka y'uburumbuke hagati ya 15 na 49 mu mwaka 2019, miliyari imwe na miliyoni 100 bari bakeneye uburyo bwo kuboneza urubyaro. Muri abo miliyoni 842 bakoreshaga uburyo bwo kuringaniza imbyaro, kandi miliyoni 270 ntibabashije kubona ubwo buryo nk'uko OMS ibigaragaza. Ishami rya ONU ryita ku buzima wa OMS rikibutsa ko uburyo bumwe rukumbi bwo kuboneza urubyaro, agakingirizo, bushobora kubuza umuntu gusama, bukanamurinda kwandura indwara zifatira mu myanya ndangagitsina harimo virusi itera SIDA, VIH. Ikindi OMS yibutsa nuko uburyo bwo kuboneza urubyaro buteza imbere uburenganzira bwa muntu, kubiyemeje kugena umubare w'abana bifuza n'igihe bashaka kubakurikiriza. Cyakora ibikorwa byo kuringaniza imbyaro ubu ni bimwe mu byagizweho n'ingaruka n'icyorezo cya COVID-19. Mu kiganiro cy'uyu munsi muri Isanga turareba zimwe muri izo ngaruka n'icyo abashakanye cyangwa se urubyiruko rwakora muri iki gihe kugira ngo bahangane nazo. Umutumirwa wacu muri kiganiro ni muganga Anicet Nzabonimpa, akaba ari impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere. Ikatumwakire Dr. Nzabonimpa, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze, nenda basuhuje kandi nsuhuje n'abadukurikije.
Mbanje kugushimira umwanya uhaye radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Mbere yuko rero twinjira mu kiganiro nyirizina, ngiye kukubaza ikibazo n'ubundi nigeze kukubaza, ariko nzi neza ko abo twari kumwe icyo gihe atari bo turi kumwe muri uyu mwanya, kandi ngo aryo hasubiwemo. Nagira ngo rero ubanze wibwira abatwumva, hanyuma usobanure abaduteze amatwi ubuzima bw'imyororokere. Iyo bavuze ubuzima bw'imyororokere, umuntu yumva iki?
Nibyo koko, nitwa Dr. Anicet Nzabonimpa, nkaba ubundi ndi umuganga, ariko nkaba ndi undi mpuguke mu bijyanye n'ubuzima rusange ndetse n'ubuzima bw'imyororokere, ariko nkongeraho no kuba umushakashatsi, kuko nkora ubushakashatsi cyane mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ku kibazo cyanyu rero kivuga ati se igisobanuro cy'ubuzima bw'imyororokere ni iki? Ubundi abahanga batuvuga ko ubuzima bw'imyororokere ari ikintu cyose kireba imiterere, imikurire n'imihindagurikire y'umubiri w'umuntu, ibiro bikarangwa nuko umuntu agira imibereho myiza isesuye ku mubiri we mu mitekerereze ye ndetse no mibanire ye n'abandi atari ukuvuga gusa ko umuntu nta burwayi afite cyangwa ubumuga runaka muzaga imyorokere cyangwa mu nshinga no mu miterere yabwo ahubwo bakongeraho ko biba bivuze ko umuntu afite n'ubwisanzure mu kugenzura imikorere za imyorokere n'imibonano mpuzabitsina ikingiye kandi ikozwe ku buryo busobanutse ku buryo agomba kugira n'ubushobozi bwo kuba yabyara cyangwa yafata icyemezo cyo kubyara igihe abishakiye. Ibi rero nibyo rero abantu bavuga ko ari bwo buzima bw'imyorokere aribyo tuje wenda muri porogaramu zitandukanye zo gutanga nka serivisi abantu bakibuzaga imyorokere ibijyanye n'uzaga umubyeyi n'umwana ibijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibijyanye no kwirinda indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina harimo na virusi itera sida ibijyanye n'uzaga imyorokere bw'ingimbi n'abangavu ko imibereho igenda ihindagurika ndetse hakiyongeraho noneho n'ibijyanye no guha cyane cyane umwari n'umutegarugori ubushobozi n'ijambo kugira ngo nawe yashobore kugira uruhare rungana n'urwa musaza we umuhungu cyangwa umukobwa.
Nk'uko mubivuze serivisi zitangwa mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ni nyinshi zimwe cyangwa se nyinshi muri izo serivisi amaze iminsi muzitanga harimo n'izo kuringaniza cyangwa se kuboneza urubyaro nk'uko bamwe babyita. Ubu ni iki cyahindutse mubona mu itangwa ry'izo serivisi muri ibi bihe isi yose yugarijwe na virusi ya corona ndetse na COVID-19 iterwa n'iyo virusi?
Tuvuze wenda mu bijyanye na serivisi z'ubuzima imyorokere navuga ko bigaragara ko mu iki gihe cya COVID-19 ayitangiriye mu ndaza ya 2019 ariko cyane cyane bikaba byaragaragaye mu mwaka wa 2020 bigaragara ko koko abantu bagizweho n'ingaruka zo kubura serivisi ariko izi ngaruka zo kubura serivisi bikajyana ndetse no kubura uko bagerwaho n'amakuru nyayo yaba ari amakuru yo kumenya uko serivisi zitangwa n'abazikeneye abari bo cyangwa no kushobora kugira aho serivisi zitangirwa. Ahangaha niho tubona ko mu bihugu byinshi bitandukanye cyane cyane nk'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari nayo ingaruka zahabaye. Ibijyanye rero n'amakuru ni uko usanga hari nk'aho abantu bakuraga amakuru kera COVID itaraza ugasanga hari nk'abana bayakuraga ku ishuri cyangwa abantu se bagira aho bahurira nko mu Rwanda abantu bagira ikintu cyitwa umugoroba w'ababyeyi bakagira inama bagaterana bakaganira ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hari abantu babiganiraga mu matsinda bafitese mu makoperative basanzwe bakora mu mirimo yindi ariko bakagirana ibiganiro baganira ku by'ubuzima. COVID yarahiziye ibyo byose byabaye bihagaze abantu noneho bazaguma mu rugo zikaza noneho ugasanga kwa kuganira abantu bungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima koko ntibigishoboka kandi ndetse ugasanga ahubwo n'abantu no guhura kugira ngo banaganire by'umwihariko nabyo biragoranye ariko noneho ugasanga noneho no kubera kuguma mu rugo n'abantu cyane ahubwo n'urubyiruko amashuri wenda atari gukora neza arimo ugasanga rimwe arafunze ubundi arafungura abantu wenda bashobora kwegerana ngo baganire neza kuko abana bagiraga icyo twita amatsinda y'ibiganiro mu mashuri bakaba baganira ku buzima bw'imyororokere ariko kubera kubona COVID-19 usanga badashobora kwegerana ngo bajya mu itsinda baganire begeranye kandi uko abantu bagenda noneho koko umwe ajya hirya y'undi ategera undi kubera gushaka kwirinda COVID-19 kuko bigabanya n'ubusabane bw'abantu no kuba banaganira wenda ku buryo bwimbitse. Ahareki navuga ni uko mu bijyanye n'imitangire ya serivisi bigaragara ko gutanga serivisi nabyo byakomwe inkokora na COVID-19 cyane cyane kuko COVID-19 yagabanyije navuga ikintu cyo kugenda no kugenda ugasanga wenda bimwe byoroheye abantu kuko imodoka ntizigenda yarimo iguma mu rugo no kuva mu rugo ariko no kugenda no ugasanga umuntu se nagenda aragaruka te noneho ugasanga kugira ngo abantu bagere aho serivisi zitangirwa nacyo ni ikibazo ariko noneho biza no kugaragara ko n'abantu muri make ubundi serivisi zitandukanye iyo ugiye kwa muganga urazishyura cyane cyane ahantu navuga ko abantu bashobora gukoresha amavuriro ya leta ariko bakoresha n'amavuriro yigenga ariko aho hose iyo umuntu agiyeyo yishyura serivisi. Aha rero bigaragaza ko COVID-19 yatumye ibikorwa byo kwiteza imbere by'ubucuruzi ibyantu bakoraga buri munsi bashakisha imibereho bajya gupagasa se byose byagiye bikomwa mu nkokora none wa mutungo winjiraga mu rugo ubu kiboneka none utaba kiboneka uko ugasaba no kwivuza ntibikiri ku mwanya w'ingenzi w'urugo kuko y'ibintu byakomeye bibe bya COVID-19 abantu babanza kwibanda ku bijyanye n'ibyo kurya noneho ibindi bikaza bikurikira aho ni usanga noneho rero ugeze no kwivuriro noneho nyirizina ugeze ku kigo nderabuzima ugeze ku bitaro usanga nabwo no gukora nabwo byakomwe n'inkokora ndabivuga ku buryo bubiri kuko n'abakozi bo kwa muganga nabo bagomba kwirinda corona COVID-19 ugasanga nabo rero kwisanzura ku barwayi biragabanuka aho gusanga umuntu no gusuzuma agomba kuba yambaye agapfukamunwa aganira yitaza undi ugasanga muri make bwa busabane burya burya tuzi ko umuntu kugira ngo yivuze neza abone na serivisi neza cyane izo zaza imyorokere ubundi ni serivisi umuntu ajya gufata ariko ubwira umuntu n'umuganga ukuvura mukajyana ikintu kimeze nk'ubwizerane ku buryo aba ari nk'umujyanama wawe kandi umuntu w'umujyanama wawe muvugana ubundi mwegeranye ikintu navuga rero ni uko usanga na serivisi ziri kugenda zihenda umuntu usaba ashaka yagiye kwa muganga bamwandikiye umuti runaka yajya kugura muri farumasi agasanga igiciro kikubye kabiri kubera ko nyine kubera ingendo zabaye ngeya no kuzana imiti bayivanye kwerwa kugira ngo igere mu bihugu nabwo bisigaye bihenda none ugasanga n'imiti yazamuye ibiciro kuko n'ibindi bicuruzwa byazagiye bizamuye ibiciro ibiro bikaba bikora mu nkoko ari itangwa rya serivisi zuzaga imyorokere tukaba tunahamya ko byanze bikunze wenda nko mu mwaka umwe ibiri cyangwa itatu hashobora kuzaza ingaruka zikomeye cyane zishobora kugaragaza ko n'ikoreshwa rya serivisi ryagiye hasi ariko n'abantu bakaba batangira guhura n'ibibazo biturutse ku izo ngaruka zo kutabona amakuru na serivisi nazo zuzaga imyorokere
mu kanya turaza kugerageza kureba noneho ikirimo gukorwa kugira ngo izo ntambamyi zose ziriho ubungubu abantu babashe kuzibamo no kuzinyuramo kandi yenda bibe byanagabanya n'izo ngaruka zikomeye mutekereza ko zishobora kuba zaba mu bihe biri imbere reka noneho twajya ku murongo wa telefone tukakira umwe mu bakozi b'ijwi rya Amerika Jean Baptiste yaraduhamagaye Jean Baptiste uranyumva
mwiriwe mwiriwe neza
mwiriwe udahagana he
ndi kade kasa yo nzamuzanda
yego ufite ikibazo cyangwa se n'igitekerezo
ikibazo mfite ni ku bijyanye no kuboneza urubyaro hari uburyo bumwe na bumwe usanga abantu bagenda batabivugaho rumwe ariko njye nashaka nibarize umuntu ufite ubumenyi buhagije kuri iryo ese birashoboka yuko hari igihe umuntu yaraboneje urubyaro nyuma bigahindukira agasama nkuko umuntu ujya kumva ngo naraboneje ariko narasamye ibyo bintu bijya bibaho
reka agusubize muganga
okay murakoze
ube hasi niba hari
akenshi bikaba bimwe na bimwe hari n'uwabigira urwitwaro rwo kubyaragura cyane yaraboneje kandi ari uko byitwaza nta ntege yakoze niba bishoboka aratubwira se umuntu yabikumira gute niba binabaho
urakoze cyane Jean Baptiste ubwo guma hafi yagusubize Dr. Nzabarimana
nibyo koko nk'uko mugenzi wacu Jean Baptiste abivuze umuntu wuko ashobora gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro runaka akaba yagira ibyago byo kubusamiraho birashoboka nubwo biba ku bantu bake cyane ndabisobanura ku buryo bubiri kubera ko mu buryo bwa mbere abantu bakoze uriya muti imiti yose yo kuboneza urubyaro kimwe n'indi miti dukoresha kwa muganga akenshi hari udupapuro bagenda duherekeza imiti tuba turi kumwe n'umuti twerekana icyo umuti uzakora ariko bagashyiraho n'amakuru y'uko uwo muti uko ukora cyangwa uko uzagirira abantu akamaro noneho rero uriya muti yanditse yo kuboneza urubyaro yose tubona hirya no hino mu mavuriro imyinshi iba ikora neza ku buryo bwa 99% cyangwa 98% byumvikane ko ibikora neza kuko n'indi miti dukoresha ahandi mu zindi serivisi y'ivura n'izindi ndwara yose uko ibikora ku kijyanyo hagati ya 98% na 99% ibyo rero bisobanuye ni iki ni ukuvuga ngo umuntu wakoze uriya muti ababwiye abazawukoresha ko mu bantu 100 bazawukoresha niba ari nk'ikintu cyo kuboneza urubyaro kiba ari nk'urushinge yitewe bamuteye koko mu bantu 100 bazawuko bazateza urwo rushinge mirongo chenda ni chenda kuko ntibaza asama ariko umwe azavamo asame kandi bamuteye urushinge rwose neza no kwa muganga bamuteye neza ibi rero ni nanabisobanura gute nta gisobanura wenda navuga ngo ngujana kwiza mu nzira atanga ahubwo ibijyanwa nuko umuti burya uba warakozwe n'intoki za muntu noneho akiyongeraho n'ukuntu utwarwa kuva ku ruganda wakoreweho kugeza ahuzo uzatangwa noneho akanajyamo se umubiri w'umuntu wakira gute ibyo byose rero bishobora gutuma koko umuti uko umuntu yawukoze n'uwabikoze kandi akabyemeza nk'uko abyandika ko uwo muti akavuga ati simbahaye wenda garanti ko umuti uzakora ijana ku ijana ikigereranyo cya 99%. Ikindi cya kabiri ni uko umuntu ashobora gusamira ku buryo nk'ubwo bwo kuboneza urubyaro byaturutse wenda ngo kuri we ikintu navuga ni uko uburyo bwo kuboneza urubyaro abantu bagomba kubutandukanya n'ubundi buryo wenda kaburyo dukunda kuvuga ngo uburyo bwo kwikingira wenda igihe umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina akaba adashaka gusama kuko iyo umuntu aboneza urubyaro bisaba ngo afate uburyo bwo kuboneza urubyaro ku buryo buhoraho uburyo buhoraho ni ukuvuga ngo niba ari umuti wenda w'ibinini banywe buri munsi niba ari urushinge ntazice randevu kandi noneho bikava mu ihame ryo kuboneza urubyaro tuvuga ko niba ari n'umugore uri kuboneza urubyaro ariko akaba atabana n'umugabo igihe umugabo adahari nubwo yamara ukwezi kumwe abiri atatu na tanu mu yaboneza urubyaro tumusaba ko akomeza gukomeza wa muti wo kuboneza urubyaro kugira ngo umubiri we ukomeze ubone wa muti umugumemo n'igihe wa mugabo azagarukira azasange wa muti ukimurimo ku buryo bumufasha kudasama aha rero hari ukuntu rero usanga nk'uko bisigaye bigaragara abantu umugore n'umugabo bakaba wenda bakora ahantu batandukanye bakabonana wenda rimwe na rimwe cyangwa umugabo akajya kure akazaza wenda hashize igihe noneho ugasanga igihe umugabo agiye umugore abaye ahagaritse uburyo bwo kuboneza urubyaro noneho akazamusubiraho ari uko wenda umugabo ageze mu rugo cyangwa impyiko yaje icyo gihe ashobora kuboneka ingaruka z'uko umuntu ashobora gusamira kuri bwa buryo kuko yari yarahagaritse umubiri umuti wari washizemo noneho abonye uwo bashakanye aje ajya atangira umuti bushyashya kandi iyo umuntu anyweye umuti burya ntabwo uhita wuzura ijana ku ijana ngo uhite uba wa muntu washobora kumukingira bisaba nibura iminsi runaka kugira ngo wa muti umubiri ushoboye kuwufata uwuhagije mu maraso ku buryo wamukingira nuko rero abantu bamwe bashobora gusamira ku buryo bwo kuboneza urubyaro nubwo imibare itwira ko ari bake cyane ariko bibaho kuko bishobora kuba nk'uko umuntu umwe ku ijana ariko n'uwo umwe ku ijana urumva ko aba ari ikibazo kuko abashatse kuboneza urubyaro agatwaye inda atifuje akenshi bikanamutera wenda kwiheba no guhangayika ariko bibaho ntabwo ari ikibazo navuga ngo gikomeye cyane kuko ntabwo ari ku miti yo kuboneza urubyaro gusa ni imiti yose dukoresha kwa muganga nta muti n'umwe dufite kwa muganga ukora ijana ku ijana
yego Jean Baptiste urasobanukiwe
ndasobanukiwe ariko nk'ubwo bwo kabiri yavuga se ko ari uburyo runaka buba bwananiranywe n'umubiri umuntu ashobora guhindura hakaba igihe byahuza n'umubiri cyangwa se niko ubwo buryo buba bukoze nta kindi ni uko nguko nyine
muganga azabona impa
icyo nakongeraho ni uko nk'uko mugenzi wacu Jean Baptiste abivuze kuko buriya imibiri y'abantu byimeze kimwe ari nayo mpamvu buriya kwa muganga iyo twigisha abakozi bo kwa muganga batanga uburyo bwo kuboneza urubyaro tubasaba ko umuntu wese mbere yo kumutangiza umuti wo kuboneza urubyaro abanza kumukorera ibizami byo kureba umubiri we amaraso ye azakira gute uwo muti noneho ibyo bizami bigatuma noneho abantu bakora icyo nakwita nk'isuzuma ryo kureba umuti uhwanye n'amaraso ye aha rero niho rero umuntu wese burya waba afite umuti uhwanye n'ubuzima bwe burya abantu bose ntibakoresha niba ari urushinge ngo bose rubagwe neza ahubwo hari wenda umubiri wose uhitamo urushinge umubiri wundi ugahitamo ikinini undi mubiri wundi ugahitamo agapira ko mu mura undi wenda ko mu kaboko bitewe n'amaraso ye bitewe n'uko Imana yamuremye aha rero nabwo hari igihe umuntu ashobora gukoresha kuko nk'uburyo runaka bwo kuboneza urubyaro ugasanga wenda kuko wenda batamwitayeho ku buryo bunonosoye ngo bamukoreze rya suzuma rya mbere yo gutangira umuti wenda bakaba bamuha umuti kuko ariwo ashaka gusa ariko batabonye niba umubiri wawo wakira neza cyangwa niba nawe koko uriya umuti uhwanye n'icyiciro arimo cy'ubuzima bwe kuko burya imiti itangwa binakurikije ese nta yindi miti ari gufata ese nta bundi burwayi afite kuko hari imiti umuntu agomba gufata ariko yaba afata n'indi bikaba ngombwa ko umuganga yamenya kugira ngo umuti umuntu udakora neza aho niho rero wabuye amakuru yose yari yatuma koko kwa muganga amenya uburyo nyabwo iyo makuru adashakizwe neza cyangwa uri gukoresha uburyo koneza urubyaro nabwo ntayatanze neza kugira ngo agenderweho aryo ko umushaka guhabwa umuti none no mubiwe nuko nduwakire neza cyangwa umutugara n'indi miti nawe wenda yafashe cyangwa ari gufata none ugasaba ko agize ikibazo cyo kuba yasamira uburyo runaka ari gukoresha bwo koneza urubyaro
yego twakire zane pamusene uranyumva
ngwiriwe mwiriwe neza
yego ufite ikibazo igitekerezo
njye ni igitekerezo ubundi icyo mbona kuboneza urubyaro ni ikintu cyiza cyane kuko burya muri iki gihe kubyara abana benshi tudashoboye kurera burya tuba tunabahohotera kuko wakabaye ubyaye umwana ubona uburyo buzamutunga ukamwambika ndetse ukamuha ibikenewe ari byo kumutegurira ejo hazaza kuko kubyara umwana utazabasha kujyana mu ishuri ngo abashe kwiga ntekereza ko umwana ababara cyane kuko natwe byatubayeho ababyeyi bacu bakaba barabyaye abana benshi ariko bakabona wenda mu buryo bwo kubagaburira gusa naho bwakoroha ariko wagera mu buryo bw'imyigire ugasanga habayemo ikibazo urabona nk'ubungubu muri iki gihe tugezemo icyerekezo kirimo ni ukwiga kandi kwiga nibwo buryo bwonyine buhari bw'umwana yakwitegurira ejo hazaza kuko ni gake kuvuga ngo umwana azabasha gufata isuka kuko nsibye ko no guhinga wenda atari ibya bose ariko aramutse agiye kwiga abasha kuba yakwiteza imbere ejo hazaza he kuko burya no mu bwonko bwe haba hafungutse ariko utabashije kumwigisha nibwo usanga umwana ashoboye kwikoma umubyeyi akavuga ko atabashije kuzuza inshingano ze azi ibyo bivamo ihohoterwa inda ashobora kumukubita cyangwa se akanazikana muviramo kumwica akaba aribyo bituma n'abana bajya kwiba ariko yabashije kwiga ntekereza ku icyo kibazo kitabaho cy'ububanji
Zane Pomusene ndagushimiye cyane kuri iki gitekerezo cyawe ubwo wabitekerejeho neza reka dukomeze ubwo uri ingaragu cyangwa warashatse
ndacyari ingaragu
urumva rero ufite ibitekerezo byiza rwose by'abantu bakuru urakoze cyane
ego namwe murakoze
muganga Nzabona Impa hari icyo mwavuga ku cyo Nepomuseni avuze muri make
ndagira ngo nshimire Nepomuseni cyavuze cyane cyane ko ari n'urubyiruko koko nk'abantu b'imbuguke mugira n'ubuzima bw'imyorokere dusanga koko ikintu tunavuga cyo kumigira amakuru cyangwa kwitabira gahunda z'ubuzima bw'imyorokere cyane cyane iyo kuboneza urubyaro bigomba kuba ibya bose ntibiharirwe gusa ibyo bamaze gushaka ngo nibo babyara ugasanga wenda abandi barabifata nk'atari ibyabo ahubwo nk'uko mugenzi wacu abivuze koko ibi byo kubwibuza bw'imyorokere cyangwa kwigisha kuboneza urubyaro byagombye guhera ku bantu bataranashaka ku rubyiruko ku ngimbi n'abangavu cyane cyane ko nabo baba baratangiye kujya muri cya kigero cy'uko imibiri yaratangiye gukora imisemburo noneho nabo bakaba ugasanga imibiri yabo yatangiye gushaka ngo ibintu cyo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse tukaba tunemeza kuri iki gihe gusanga nibiba tugera tubona mu bushakashatsi hirya itwibwira ko abantu basigaye bakora imibonano mpuzabitsina hakiri kare rero bikaba bigaragara rero n'ubwo ku rubyiruko wenda rutavuga ko ari kuboneza urubyaro ku rubyiruko dukunda kubyita ni kwirinda kwirinda inda zitifuzwe ariko ni ngombwa ko n'abana urubyiruko batangira kubwirwa ayo makuru y'ukuntu bakwirinda inda zitifuzwe nabo bitewe n'amategeko uko abivuga cyangwa n'uburyo bashobora gukoresha bakabubwirwa bakabumenya wowe wenda mu kibazo wenda cyo kuba yagira yakora imibonano mpuzabitsina cyangwa wenda cyangwa ashobora kuba yatwara inda akaba yatabarwa cyangwa ndetse wenda akaba yafata ibyo runaka nawe ko ari ubwo bemererwa n'amabwiriza wenda tubona mu duhabwa n'ishami ry'umuryango w'imigita ku buzima abava ku n'urubyiruko ndetse n'abari munsi y'imyaka 18 n'abashobora kwitabira gahunda zuza kunyokera imana izo gukoresha uburyo bwo kwirinda zitifuzwa. Ikintu nakongeraho ni uko burya ngo uko baca umugani mu ndimi z'izindi wacu ngo igiti kigororwaho kiri gito, nibyo koko kuko umuntu yahabwa amakuru akiri muto atarashaka n'urugo ari urubyiruko kugira ngo amenye ko niyo gahunda yo kuboneza urubyaro ihari ndetse n'imiti ikoreshwa akaba yayibwirwa hakiri kare kugira ngo none azagire cyagihe azajya gushinga urugo afite amakuru ahagije yaramaze gukora ndetse n'igenamigambi ry'abana azabyara igihe azababyarira akanabigana none bagiye kurushinga none bagatangira urugo bafite icyerekezo kuko burya urugo rufite intego ni rwose abantu kwiteza imbere. Arongaho mushimiye cyane mugenzi wacu kuba afite bira bitekerezo kandi atarashinga urugo, akaba nemeza ndashidikanya ko bishobora kuza bizamufasha kandi ko nashinga urugo ashobora kuzitabira gahunda yo kuboneza urubyaro kandi akazayikoresha neza kurusha wenda uwabona ko bitamureba mu gihe cy'urubyiruko.
Birumvikana ko wazajya hane inama n'urundi rubyiruko bagenzi be kuko numvise yabisobanukiwe. Mu kanya mwatubwiraga ko hari ingaruka za COVID-19 ku buryo bwo gutanga serivisi cyangwa se no kubazihabwa, hari aho mwavuze muti hari impungenge ko mu bihe biri imbere hashobora kuzaboneka ibibazo bikomeye bijyana n'izo ngaruka. Aha uriya muvandimwe Jean Baptiste yari yabajije ikibazo kijyanye na n'imiti, mikorere y'imiti y'uburyo cyangwa se uburyo bwo kuboneza urubyaro. Mwavugaga ko bushobora gukora kuri 99% cyangwa kuri 98% noneho mukavuga muti umugore niba umugabo atanahari agomba gukomeza gufata uwo muti aho hagaritse bigenda gutya. Noneho muri iki gihe abantu badashobora kujya kwa muganga tuvuge badasohoka kubera COVID cyangwa izindi mpamvu amavuriro yenda hari igihe bagadakora cyangwa se badashobora kubona izo serivisi ndabivuze namwe ko zakomwe mu nkokora, umuntu yabigenza gute? Tuvuge yamaze yafataga imiti hagati aho ngaho agasimbuka ukwezi cyangwa igihe yagombaga gusubira kwa muganga ntajyeyo, noneho agasama arabafite ubwoba ko ngashobora kubyara umwana umugaye cyangwa se akaba yagira ibindi bibazo, uwo muntu mwamugira nama ki?
Nibyo ko iki ni ikibazo cyiza kuko biranagaragara cyane mu bihe bya COVID-19 koko ushobora gusanga abantu bashobora kuba bakoreshaga serivisi zo kuboneza urubyaro noneho ugasanga kubera guma mu rugo no kubura uko bagera kwa muganga wenda ntibashoboye kubona serivisi nk'uko bazifuzaga noneho akaba yatwara inda. Ariko anganda ngo nongereho n'akantu k'umwihariko COVID-19 buriya ikigera ku bantu yagize ingaruka zikomeye cyane kuko twize kuvuga ko ubuzima bw'umuntu burya budahagarara ku mubiri gusa ubwo haza n'imitekerereze ndetse n'imibanire n'abandi. Hari abantu rero benshi bagize ubwoba cyangwa n'ubu bagifite ubwoba bwinshi bwo kurwara COVID-19 none ibyo bintu bigatuma muri make umuntu ahorana ikintu kimeze nko guhungabana yikanga COVID-19. Ibyo nabyo biri mu ngaruka zishobora gutuma noneho nawe undi wabuze ya za serivisi noneho akanatwara n'inda muri icyo kintu kimeze gutyo cya COVID-19 cyamuhabuye burumva umutima we ntutekanye buryo ko n'inda atwaye ishobora guhura n'ibibazo cyane kuko twemera ko nk'abaganga ko burya umwana apfa mu iterura ni ukuvuga ngo burya ubuzima bw'umuntu butangira igihe agisamwa. Icyo gihe iyo bitagenze neza ugasaba wenda nka nyina cyangwa umugabo ababyeyi be umwe afite agahinda ntatekanye arahungabanye ko gushobora kubona rwa rusoro cyangwa wa mwana uri kwikora mu nda ya nyina uri gukwira mu nda ya nyina kuko wenda bitagenze neza rimwe na rimwe akaba yanavuka wenda afite ibibazo runaka niyo bitaba ibibazo wenda byo kukugira wenda ubumuga runaka ugasanga n'imitekerereze ya wa mwana uvutse mu ibyo bihe kuko nayo byihuitse cyangwa se afite uburwayi wenda bo mu mutwe bumukurikirana kubera inda itakuze neza ngo umunyingo bashobore kumwitaho neza cyangwa batari banezerewe. Ibi rero niho bigaragara rero ko nk'abantu batwaye inda mu ibi bihe koko bashobora kugira ibibazo bishobora kubabaho ku buzima bwabo nk'umubyeyi no noneho ibibazo byo ku mubyeyi ihungabana cyane cyane ibibazo byo mu mutwe ugasanga we n'umuntu yakiriye gutwenda muri COVID ayibanye ariko atayishimiye noneho bigatuma umwana akura muri make n'umuntu umwana agakura nabi noneho kuvukaho kazasanga umwana wenda avukanye ibiro bikese cyangwa se avutse wenda adahumeka neza cyangwa se no gukura kuragira kwakuze agafi wenda imba mutima zitagenda neza muri make ugasanga ubuzima bwe bimukure ku mubiri no mitekerezo y'umwana kuko bigenze nabi. Icyo nabivugaho rero ni uko abantu wenda umuntu yabamara impungenge cyane cyane mbabwira ko no mu bihe bya COVID-19 leta zinyuranye z'ibihugu bitandukanye n'ibihugu tuba turimo nka Leta y'u Rwanda ndetse n'ibihugu wenda n'i Burundi n'ahandi naho turi hose byagiye bigaragara ko mu bihe bya COVID-19 serivisi zigomeza gutangwa kwa muganga. Serivisi zigomeza gutangwa kwa muganga, abaganga baba bahari bagatanga serivisi zo kuboneza urubyaro uko zatangwaga. None ikibazo kikaba ahubwo abantu bagira ku ivuriro gute, ariko henshi bagiye bavuga ko umuntu agiye niyo haba muri guma mu rugo, umuntu agasohoka mu rugo akabwira abashinzwe umutekano ko agiye kwa muganga, akenshi baramurika agatambuka noneho yaba asanzwe gukoresha nk'iyo serivisi izo akaba babereka wenda n'agapande wenda ko muri serivisi bamuhaye, ariko akenshi iyo umuntu agiye kwa muganga ntabwo abashinzwe umutekano bamuhagarika. Ariko ugasanga wenda abantu tubafite ayo makuru cyane cyane ko dutangira twavuze ko yamiyobora abantu bavanaho amakuru akenshi usanga idakora kuko ntibakibona uko bahura ngo bahanane amakuru, noneho ugasanga uyu muntu wenda wavuze kuko ari buguma mu rugo ko ntawugera no kwa muganga, noneho ugasanga abuze serivisi kubera iyo mpamvu. Ariko serivisi ubundi ziracyahari, zirafunguye mu mavuriro, abantu bategereje abazikeneye, abantu bajya bagenda bakazibona nta kibazo.
Ni byiza kubimenya. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nanone tujye ku murongo wa telefone twakire Vena. Turi kumwe?
Halo.
Wiriwe neza?
Wiriwe.
Urahagana he?
Ni mu ntara ya Muyinga.
Mu Burundi?
Ego.
Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Njye mfite ikibazo. Nagomba kubaza uwo mutumire nkatwe mu Burundi iyo radio ntiyumva, naha umuntu abashyira kuri Facebook aho nta audio ibihari. Ariko ikibazo nagomba kumubaza k'ibyo bintu byo gutandukanya inzara nshake kuboneza urubyaro, sinzi kumengo turiko turaraba mu mibano mu bantu umengo birafite ingaruka y'uwo mutumire, niyo gira icyo abivuze ko cyangwa akavuga ati iyo ngorane iyo bari bwoko ki kubera nk'akarorero nka jewe umudamu ufite abana narise abana hama umugore aja kubwo buryo haheze imyaka umunani urumva ubwo byarabuvuye ko ariko inyuma yaho na undi mwana atubiye kuronka urumva tukumara turindiriye sinzi cyangwa abize by'ubuvuzi badadusiguriye ko nimba umuntu agiye kuri ubwo rucanco aba ahejeje burundu, kubera natwe ubu biri ko bituzanira umutima mubi, ko bituzanira umutima mubi ku buryo nk'umugenzi yaguhanuje ati nojya ku rucanco umukunda umengo ntiwamubwira ko yojyayo, kubera natwe twarugiye ko ingaruka zabyo zo tugarukako, kandi na leta twabisaba idufashe nimba hariho umuti ushobora kuzongera abo bantu bafashe izo rutanco hamba basubira kwimbira kurondera umwana ntaboneke, kandi ndaje ni benshi ni benshi ngo dusabira cyangwa uwo mutumire ko y'ubuvuzi akadusigurira neza igihe basi umuntu yorindira igihe ishobora gutwara. Nicyo kibazo nari mfite gusa inyishyu sinzi ko nshobora kuyironkera ndi nga ku murongo kubera
yego
ino nta radiyo yumvikanaho. Murakoze cyane.
Urakoze nawe Vena. Yaguma ku murongo, guma ku murongo wumve igisubizo aguha, kuko ni ikibazo cyiza cyane ubajije, kandi ndumva bishobora gufasha benshi bashobora kuba bafite impungenge zo gukoresha ubwo buryo bwo kuringaniza imbyaro cyangwa se ababufashe bagahura n'utubazo nk'utwo ufite. Reka mpe muganga umwanya akubwire, hanyuma ubwo niba hari n'akandi kabazo wifuza kongeraho kugira ngo urusheho gusobanukirwa umubaze. Muganga nzabona ino.
Murakoze.
Arakoze kuko mugenzi wacu ikibazo baje ni cyiza cyane kuko bijya bigaragara ko hari abantu bako bashobora gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro hakaba hagira ingaruka cyangwa ingorane bahura nazo muri byandi uko abantu bavuga ko hari ingaruka zishobora kuboneka iyo umuntu akoresha umuti runaka niyo kuboneza urubyaro irimo ngira ngo izo ngaruka nazivugaho nihuta iyo abantu bakoresha nk'imiti wenda yo kuboneza urubyaro hari igihe bamwe bashobora kubonana nk'imihango biriya kuva amaraso buri kwezi bakabona wenda birahagaze cyangwa rimwe na rimwe ugasanga ahubwo wenda birahindutse uko byagendaga wenda noneho ari kuva amaraso menshi cyane wenda byaje n'uko byari bimeze mbere abandi ugasanga wenda hari nk'abagira ugasanga rimwe aribwa umugongo abandi wenda ugasanga wenda yaravuga ngo arwaye umutwe cyangwa hari n'abavuga ngo ibiro byahindutse bya byinshi cyangwa bibaye bikeya ariko n'icyo mugenzi wacu yakomojeho cyo kuba yatinda kongera gusama nacyo kirashoboka ku miti imwe n'imwe yakoresheje kuboneza urubyaro aha rero niho rero mvuga ko nk'abaganga cyangwa nk'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hari imiti tuzi koko yo kuboneza urubyaro ishobora gukoreshwa n'umuntu wumva ashaka gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ashaka kuzongera kubyara vuba hakaba n'indi miti yo kuboneza urubyaro ihabwa cyane cyane nk'umuntu wumva adakeneye kuzongera kubyara abana ku buryo iboneza urubyaro ku buryo bw'igihe kirekire muri make wakazamuye igihe kirekire ashaka kubyara iyo umuntu yaje kwa muganga wenda ntatange amakuru neza cyangwa umuganga nawe ntakurikira neza ngo amenye icyo umuntu ari gushaka by'umwihariko hari igihe ko ushobora guha umuntu nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro buzatinda mu maraso ye kuko hari igihe umuntu wafata uburyo bwo kuboneza urubyaro wenda ugasanga yabuhagarika ariko ntahite asama kuko buba bukiri mu maraso ye wenda igihe runaka noneho ugasanga wenda amaze nk'umwaka umwe ibiri itatu atarashobora kubyara kandi yabyifuzaga aho niho rero ngaruka kuri cya kintu navuze tugitangira ko buri muntu wese uje gukorerwa gushaka serivisi yo kuboneza urubyaro icya mbere na mbere yagombye kubanza akaganirizwa noneho yamara kuganirizwa akihitiramo uburyo akoresha bwo kuboneza urubyaro amaze guhabwa amakuru yose n'ingaruka ndetse zishobora kubonera ku buryo ubu n'ubu bwo kuboneza urubyaro kubera ko ngenda ndababwiza ukuri nk'umuganga w'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hashobora kuza nk'umuntu wenda avuga ati ngenda ashaka kuboneza urubyaro igihe cy'imyaka ibiri amenya umuti namuha kuko nzi ko nyuma y'imyaka ibiri nimuhagarika azahita asama mu kwezi kuzakurikira ariko hakaba n'indi miti ashobora kuba wenda yari ariho yayihagarika nk'umuganga wenda bizasaba nk'amezi atatu ane atanu atandatu kugira ngo wongere usame kuko uwo muti wenda utazahita ushyira mu mubiri ako kanya ibyo nk'abaganga b'inzobere biba bizwi n'abaganga batanga za serivisi barabyigishwa bakaba babizi gusa nkaba ntabura kuvuga ko rimwe na rimwe uko bigaragara wenda rimwe mu mavuriro amwe n'amwe hari igihe usanga abaganga batabona umwanya wo gukora wo gushakisha amakuru yose cyangwa babona umwanya wo kuganiriza umuntu uje abagana cyane cyane ko wenda babona ku muryango hari abantu benshi babategereje ari nk'abantu wenda mirongo itanu cyangwa ijana baje gufata ubu buryo kuboneza urubyaro noneho akabona afite n'akaza kubona umwanya wo kubaza buri wese no kumukorera bya suzuma ryo kumenya uburyo uhwanye n'umubiri we noneho ugasanga ko baravuga ati wenda bashaka ibinini bande bashaka ubushyuhe bande bakabahereza guca wenda badakoze iryo suzuma rero niho mvuga ko ibibazo bishobora guterwa no kuboneza urubyaro n'imiti yo kuboneza urubyaro bishobora kuhaba nk'ingaruka bishobora kubonera ku bantu bamwe na bamwe ariko ibyo bibazo byitondewe bikaganirwaho mbere yo gutangira uburyo bishobora gukemuka ntibibe ku bantu benshi ikintu nacyo nakongeraho ni uko iyo umuntu afite impungenge y'uko atari gushobora gusama noneho bigatuma akomeza abitekerezaho cyane bikamutesha umutwe kwa guta umutwe noneho akumvaho ko byamuhangayikishije byongera ahubwo kugomeza kudashobora gusama noneho kubera ko burya kugira ngo umuntu abashe yashobora gutera inda cyangwa umugore abe yashobora guterwa inda burya akenshi amahirwe yiyongera iyo umuntu adafite ikintu kimutesha umutwe muri make bisaba ngo abe afite imitekerereze myiza aba ameze neza atekereza neza muri make nta kintu kimutesha umutwe kugira ngo ko nabibonana n'uwo bashakanye kuko no gutwara inda bize kwiyongera kuko intanga y'umugore intanga y'umugabo icyo gihe ziba ziteguye neza kandi zifite ubushobozi bwo kuba zavamo umwana
vena urasobanukiwe
kibazo ngenda cumba neza cyo bacaravuye kwera yasiguye neza ko abaganga batanga ubwo buryo ariyo bari bakwiye kuganiriza abantu ikibazo rero naho nce numva duhura nacyo tugabantu bato bato cyane sinzi ni kugenda ngo jengeneye umuti w'ugabanya inzaro numva afwa guhaye ntumubaza ngo uzomara iminsi yindi maza uzomara imyaka ingahe aho nce numva neza ko ari kurindira kurindira igihe bizafata nyine aho byoshyikira kubera umuntu arindiye
nce
numva murakoze cyane
yego ushyire umutima hamwe utuze hanyuma ubwo urebe twizere ko n'imyaka yo kubyara nayo itarimo kugenda ishira bavuze ko mukagenda umunani
oya ntayiraza ntayiraza ama umuntu azakomeza arindiriye murakoze cyane rukuri
yego urakoze cyane nawe Vena
murakoze kabisa
twakire na Dieudonné Dieudonné uranyumva wiriwe
ndabumva neza hari ibintu biko birasubimamo ndabumva neza
ntabwo nzaho byatuma
ariko ndiko ndagerageza kugira
ngo we urahagana he mbese
ndi Bujumbura
nanjye ibyo uvuga bisamiramo ndabyumva ntabwo nzaho bivuye kuko Vena twamwumvaga neza ariko wowe harimo ibintu bisamira koko gerageza kubaza ikibazo cyawe cyangwa se gutanga igitekerezo Dieudonné
yego cyane nuko Domingo ko atangaruka hariyo abantu bamwe bagenda bagira ingaruka iyo bafashe Domingo gatanga basaninda bari bazi ko bikingize mu kuko gasanga batwaye imbari batabitekanye gashya tubaza ingene ibintu byabaye gasanga ari wakoresheje akakigene kajya ko mu kuboko cyarakanyuzi tukajya twibaza niba baba barahinduye ubushobozi kari gafite kera aho ntitubasobanukirwa
mbekeraho ikibazo cyawe kirahura n'icyo cya mugenzi wawe wundi wari wabazije byerekeranye no gusama umuntu yakoresheje uburyo bwo kuringaniza imbyaro ntabwo wari wakurikiye kubera uri mu Burundi
izindi Burundi ntabwo nakurikiye kubera ndi hano hatameze neza sinshobora kubyumva neza n'ubu ntitwakumvikana neza mubwo nduva mu gihe dukeye kuri telefone
ngaho buretse bugumyeho hanyuma akubwire muri makeya ni nko gusubiramo akubwire muri make muganga nzabona imwe
nibyo koko mugenzi wacu yongeye kubaza tese umuntu ashobora gufata uburyo runaka bwo kudasama ugasanga kuko yatwaye inda kuko nari nabivuze kuko birashoboka ko abantu bamwe bashobora gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ugasanga purusangeya nka rimwe ku ijana cyangwa kabiri ku ijana kuko basamye ku buryo runaka angane nasobanuye ko bishobora kuba bituruka ku bintu cyane cyane bibiri icya mbere ni uko n'umuntu wakoze umuti wo kuboneza urubyaro aba yaranditse ko uwo muti ko umuti udakora ijana ku ijana ahubwo akenshi imiti ibanditseho ko ikora hagati ya 98 na 99 ku ijana ibiro bikaba byumvikana ko abayikoresha kuko icyo kigambijwe ni ukugira ngo badasama ariko abenshi kuko ntibasama 99 ariko umwe ku ijana ashobora gusama ugasanga bimubayeho kandi wamenya ngo nubi bizabaho bitewe nyine n'ingaruka ibije ni ukuvuga ngo bibayeho tumugira inama yo kubyakira akihangana kuko iyo bibayeho ntibinavuze ko wenda ubutaha nawe niyo njya gufata uburyo izongera kumuha ahubwo nijya guhaye mubayeho icyo navuga ni uko iyo umuntu asamiye ku buryo bwo kuboneza urubyaro umuntu w'ubusamiwe namunanana wenda namumara impungenge kuko abenshi bakunda kuvuga ngo wenda yasamiye ku buryo bwo kuboneza urubyaro ngo uwo muti wari umurimo ngo ushobora kwangiza umwana akaba yagira ibibazo oya ahubwo iyo umuntu atwaye inda afata uburyo bwo kuboneza urubyaro burimo imisemburo abahanga batubwira ko iriya misemburo iri mu miti ari kimwe n'imisemburo iyobora ukwezi k'umugore ku buryo no iyo asamye ari ku muti runaka byumvikana ko afite imisemburo ihagije ahubwo bituma ahubwo wa mwana uri mu nda akura neza ndetse na bamwe ahubwo bagiraga ibibazo byo kuba wenda yavuga ngo yarumva afite isesemi isereri mu gihe atwite ugasanga ahubwo bya bibazo biranagiye kubera ko afite imisemburo ihagije mu mubiri kandi umwana ntacyo aba uzikingenze nuko iyo umuntu umva akeka ko yasamye akoresha uburyo bununu uko nizo rubyaro tumugira inama ko yakwegera ivuriro rimwegereye kugira ngo batangire kumusuzuma we n'uwatwite kandi noneho batangiye no kumutegura ko buri mugore wese utwite hari n'imiti agomba guhabwa kugira ngo umwana uri mu nda akurwe neza kuko n'ingingo ze zose zijyeho neza nk'uko biteganyijwe ubwo aba ari byiza kugira ngo ajye kwa muganga batangire bamuhe imiti. Ikindi cya kabiri navuzeho ni uko umuti wo kona ushobora wenda kutakora neza kubera wenda umubiri w'umuntu utabakiriye neza kuko batabanje kumukorera isuzuma ry'umubiri we ngo arebe umuti uhwanye n'umubiri we cyangwa se ukanasanga wenda afashe umuti ariko adatekanye umubiri we uburyo noneho nuko kudatekana umubiri we yumva afite agahinda cyangwa se ubwoba n'ibiki byose yari ugasanga nabyo bitumye umuti wenda udakora neza kuko uburyo umuti kugira ngo ukore neza ugomba kwakirwa n'umubiri ndetse umubiri wakira akaba ari umubiri utekanye udafite n'ibintu byo wenda bibabaza cyangwa byihungabana.
Uracyanyumva? Wabashije gusobanukirwa?
Ndakubanukiye buke ariko muga kandi kantu nabaza kubana b'ingimbu aba bari kuva ku myaka 15 batarashinga ibyabo mbere ari kureba ko baza kwikingiza
kuboneza urubyaro
kuboneza urubyaro kuburyo iyo miti nta ngaruka mbi yagira ku buzima bwabo mu gihe cya hazaza hawo.
Muganga Nzabonimpa,
arakoze mugenzi wacu. Ikibazo abajije uko abantu benshi bakunda kukibaza tese abantu b'ingimbi n'abangavu abageze mu gihe cy'imyaka hagati y'icumi na cumi n'icyenda niba nabashobora gukoresha uburyo bwo kwikingira inda twita kuboneza urubyaro. Nibyo koko, iyo tugendeye ku mabwiriza duhabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, batwereka ko n'abana bari munsi y'imyaka 20 abari hagati y'imyaka 10 na 19 nabo kuko baba baratangiye gukora imibonano mpuzabitsina nabo batwereka ko hari uburyo nabwo bashobora gukoresha bwo kwirinda zitifujwe bakaba bakoresha imwe muri ya miti ikoreshwa yo kuboneza urubyaro. Aha ngaha ndetse mu mabwiriza ya OMS yo mu mwaka wa 2018 babisobanuye neza bavuga ko n'umuntu w'urubyiruko utarashaka uwo munsi w'imyaka ndetse bari n'igihe bava ati ni munsi w'imyaka 18 ahubwo turavuga hagati kuva ku myaka 10 kugera kuri 19 nawe ashobora gukoresha buriya buryo bwo kuboneza urubyaro bwo kwikingira inda abantu bakuru bakoresha. Gusaba kongeraho ko agomba nawe gukorerwa isuzuma bumenyi ryimbitse we rwose bakanavuga ati ntihazagira umuntu uzaha umwana uburyo bwo kuboneza urubyaro atabanje kumusuzuma ngo arebe uburyo buhwanye n'amaraso ye cyane cyane ko abagomba guhabwa uburyo buzatuma koko igihe azaba wenda abonye uwo bashakana igihe yashaka kubyara agahita abyara ako kanya. Ibyo ngibyo rero nibyo bakangurira abaganga ariko n'abantu bari mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu nabo bemerewe gukoresha ziriya serivisi. Gusa ugiye mu bihugu bitandukanye usanga hari amabwiriza y'ibihugu atandukanye ndemene mugasanga navuguruzana ya OMS y'ishami ry'umuryango ryita ku buzima aho usanga mu bihugu bimwe bavuga wenda ati umwana kugira ngo abone izo serivisi abone ubwo buryo bwo kwirinda agomba kuba aherekejwe n'umubyeyi. Hari ibihugu bimwe bivuga ariko ugasanga OMS ivuga ko nubwo wenda bashyiraho ubwo burenganzira wenda wenda hari amategeko avuga ngo aherekejwe n'umubyeyi ariko OMS ivuga ko umuntu w'umwana yafata buriya buryo bwo kuboneza urubyaro gusa akabanza akorera isuzuma bumenyi kugira ngo bamuhe uburyo bujyanye n'amaraso ye.
Uwo mwana nawe ntabwo batinyuka kujya kubwira ababyeyi ahubwo bashaka kubihisha no kubigira ibanga?
Nicyo kibazo kibamo kuko abana kenshi bashaka kubigira ibanga noneho ugasanga ko ayo mategeko rimwe na rimwe avuga ngo aherekezwe n'umubyeyi ugasanga koko navuga ko atsikamira abana kuko burya umwana nanjye nk'umuntu w'imbugukemuza bw'imyorokere nemera ko umwana niyo agiye gukora imibonano mpuzabitsina ntabwira ababyeyi ntabwo rero yajya kubabwira ngo agiye gufata uburyo bwo kuboneza urubyaro kuko akenshi abikora yihishe kuko ababyeyi akenshi ntibamwemera ko yakora niyo mibonano mpuzabitsina. Ikindi nakongeraho ni uko usanga nabwo serivisi zo kwa muganga burya zitangirwa ubuntu zirishyurwa nubwo ndusanga izuza z'umyocyo ndabishura amafaranga macari kwa dupanga wabishura ugasanga wenda niyo yaba ya indi wenda afite n'ubwisungure mu kwivuza ari karisha wenda nka amafaranga 200 to 300 ari ugasanga amafaranga rwa rubyiruko nta amafaranga rufite ko aragomba kuyavana ku babyeyi ndetse bikanagaragara naho wenda ashobora gukoresha na bwa bwisungane mu kwivuza afite rimwe na rimwe usanga bamubwira ngo assurance yanditse ku mubyeyi we kugera aho ngo wenda abone serivisi kwa muganga bigasangwa zane n'ikarita y'umubyeyi cyangwa indangamuntu y'umubyeyi kugira ngo akoreshe bwa bwisungane mu kwivuza none ugasanga ko umwana aracyazituwe n'izo ngorane nubwo serivisi zihari zikaba zihanda batandukanye ariko zimwe na zimwe kuzigeraho hari igihe bimugora kubera ko bimusaba kubibwira ababyeyi kandi ari serivisi ubundi yagombye gukoresha akoresha ubundi atabwiye ababyeyi uko ni serivisi umuntu ku giti cye akoresha ku giti cye atanashaka ko abandi bazimenye.
Radio ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudukurikira kuri FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko mwajya no kuvuga kwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook Radio Yacu. Ikiganiro ni muri Isanga, ikiganiro cy'ubuzima kwa gatatu. Umutumirwa wacu ni impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere, akaba n'impuguke mu buzima rusange, ni Dr. Anicette Nzabonimpa. Arikorera ku giti cye, yemeye kuduha umwanya wo kutuganirira kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Reka noneho twakire Gerard nawe abaze cyangwa se atange igitekerezo. Gerard, turi kumwe.
Eko ndakomeye ijwi rya Amerika.
Ni turakomeye nawe se?
Eko twashima ndamukiza yeza abwiye ibintu by'imyororokere y'ubuzima.
Arakumva. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ikunda oye kera mu Burundi ibiga vuba ikintu cyakugize mwariko
uburetse gatoya gabanya niba ufite radio ubuye gabanyije cyangwa izindi hanyuma tubone kuvuga ko hari urusaku
ndakubaza
yego
halo
turakumva
halo
komeza nyaruta
yekeme igihe cy'ikiguru cyaraba mwana n'icyo mwana kizwe mu kigenya kugira ngo bitaho mwana
turakumva bitugoye Gerard rwose ikibazo kirahari kuri telefoni yawe ntabwo nzi niba arahuherereye cyangwa niba hari radio ifunguye aho ngari ruhande rwawe
bana radio
gerageza ko
alo
gerageza ntabwo twumva reka twongere tuguhama ibyo umuntu yaseguye
rero bizaba yuko
Gerard utwihanganire Gerard yewe Gerard ntabwo tukumva rwose telefoni yawe imeze nabi twihanganire twongere tuguhamagare ubwo nibidukundira turongera tuvugane nk'uko narindi vuze ni ikiganiro cy'ubuzima cya buri wa gatatu nagira ngo dukomeze rero tuganira ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere n'ingaruka ku icyorezo cya virusi ya corona cyangwa se indwara ya COVID-19 iterwa n'iyo virusi yagize ku bikorwa kuri serivisi ku bantu ku giti cyabo bahabwa serivisi. Mu kanya muganga yari arimo watubwira ko hari ibibazo bishobora kuvuka ubu ngubu cyangwa se no mu bihe biri imbere kubera kutagira amakuru. Uko tubyumvise abana cyangwa se n'abantu ubwabo, hari umuvandimwe wavuze ati twebwe abantu batoya ntabwo tubasha gusobanurirwa mbere yo kubona serivisi runaka. Uko byumvikana rero muganga Nzabonimpa umuganga ugiye gutanga serivisi yagombye gusobanurira uje kuyimusaba, kuko ndabyumva umuntu niba aje aravuga ati ngiye ndashaka kuringaniza imbyaro, niba abishaka umuganga yagombye kumubaza ikibazo cy'igihe yifuza kuzongera kubyara, cyangwa niba atazatashaka kongera kubyara ari burundu noneho akabona kumuha iyo serivisi. Ko simpamya ko buri wese yabazi ibibazo agomba kubaza kujya igihe agiye gusaba serivisi. Mwabwira iki nk'abaganga batwumva cyangwa se abashinzwe gutanga izo serivisi?
Nibyo koko, icyo nabwira wenda abantu batanga serivisi zuza bw'imyororokere cyane cyane zo kwirinda inda, zo kuboneza urubyaro, nabasaba wenda ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni uko buriya kuganiriza umuntu uje gusaba serivisi nicyo kintu gikomeye cyane, kandi gituma serivisi umuhaye ishobora kuba serivisi nziza cyangwa mbi. Ari naho koko bigaragara ko iyo wakiriye umuntu neza na wakwisangamo akakwiyumvamo akakubwira koko ibyo agomba kukubwira byose ntacyo asize inyuma, cyane cyane ko kwibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere akenshi usanga iyo umuntu abivuga hari ibyo agenda asiga inyuma wenda atabivuga cyane kubera kugira ipfunwe cyangwa kugira isoni. Noneho rero ikintu nakongeraho ni uko abaganga bagombye kugira ikintu cyo nabo kumva ko abo bari guha serivisi ari abari abantu nkabo, noneho akamera nk'uri gutanga serivisi ariko nawe yumva ko ari kuyiha nawe akaba ari kwishyira mu mwanya we, akavuga ati niba wenda ngiye guha umuntu serivisi runaka uko nanjye nagombye kuyihabwa ariko nyimuha tanga ndashaka kugaruka kuri ikintu cyo gukora nkari yasuzuma kugira ngo barebe umuti wenda umuntu azakenera niba koko uhwanye n'umubiri we, ariko nkagaruka n'ikintu cyo kugira amakuru kuko buri umuntu uje gusaba serivisi abaje gusaba serivisi akenshi nta makuru afite y'ingenzi. Akenshi wenda bararumviza ati mugenzi wanjye akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ati nanjye reka rwo njya gushaka. Aho niho rero abaganga basabwa ko mbere yo gutanga uburyo bwo kuboneza urubyaro babanza bakaganiriza abantu mu byiciro bibiri. Akenshi abantu baje nko gusaba serivisi urabanza ukabaganiriza wenda muri rusange kuboneza urubyaro uburyo buhari ni ubuhe, ibyiza ni ibihe, se buhari bukora gute, ingaruka zishobora kuboneka zirimo ariko ni iki, abashobora kuboneza urubyaro ni bande. Noneho ariko hakaba n'ikindi kiganiro cy'umwihariko umuntu ku muntu, uko umuntu yinjiye gufata uburyo kuboneza urubyaro ntuhite umuntu utongiye kongera kumuganiriza, ugomba kongera kumuganiriza kugira ngo ibyo wenda atavugiye muri rusange ari kumwe n'abandi yongere none abikubwire muri mwenyine, kuko hari ingaruka kandi wenda kibanga bashobora kukubwira atari ko nubwo ngiye gufata uburyo kuboneza urubyaro ariko wenda bigeze bimbaho cyangwa mfite uburwayi runaka. Ndashaka kugaruka rwose ko kuri iki gihe usanga hari indwara abantu basigaye bafite ubu ngubu, navuga ko ari indwara z'igihe kirekire za diyabete, za hipertansiyo, ibintu nk'ibyo, za kanseri, noneho ugasanga koko ubwo burwayi buragira n'icyo bwongera mu gufata icyemezo cy'uburyo yakoresha bwo kuboneza urubyaro kugira ngo bumugirire akamaro kandi bumwangirize n'ubuzima. Ikindi rero ni uko navuga ko mu gusobanurirwa ni ngombwa ko umuntu ya umuganga asobanurira wa muntu agiye guha uburyo kuboneza urubyaro ariko noneho akamuha na gahunda y'ukuntu azajya bongera guhura kugira ngo asobanukirwe wenda ibyo atumvise uwo munsi, kuko ngo tubizi uburyo ntabwo umuntu wasobanura umuntu umunsi umwe ibintu byose aba bibonye ijana ku ijana. Noneho mu gihe wenda agarutse kongera gufata ubundi buryo niba aje kwiteza urukiye cyangwa gucamo agapira ko mu kaboko cyangwa bakagira umwanya wo kongera kuganirizwa kugira ngo ahabwe amakuru yindi tutamenye neza.
Mubivuze neza muti ntabwo umuntu yasobanurirwa umunsi umwe kugira ngo ibintu byose aba bizi, ariko nanone n'isaha imwe dufite natwe nayo ni ntoya, ni nini kandi ni ntoya ku buryo tutasobanurira ibintu byose ngo tubirangize. Ariko nagira ngo Dr. Zabonimpa mu masogonda makeya dusoza mukurikije inama cyangwa se ibitekerezo abakunzi b'ijwi rya Amerika n'ibibazo babajije, mutange inama rwose muri makeya y'uburyo umuntu yakwifata mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mwanzuro iki kiganiro.
Murakoze cyane. Icyo nabwira wenda abadukurikiye ni uko nakangurira abantu bose kugira gahunda y'ubuzima bw'imyororokere cyane cyane nk'ibyo kwirinda inda bakoresha uburyo kuboneza urubyaro, kukwigira iyabo bose nta usigaye inyuma, ari umuto utarashaka umuntu urubyiruko, ariko noneho n'abashakanye umugabo n'umugore bose bakabigiramo uruhare ndetse bya bikaba byiza wenda banaherekeranye bakajyana ku ivuriro kugira ngo bahabwe amakuru bari kumwe noneho bose bagere mu makuru nyayo kandi noneho bakabikora mu rwego rwo kugira ngo icyifuzo cyo gukoresha uburyo buboneza urubyaro kibe cy'umuryango wose kandi kizatume umuryango ushobora gufata gahunda yo kuba tuzabyara abana
yego ndagushimiye cyane murakoze cyane Dr. Anicet Nzabonimpa ndabashimiye mwese abo twari kumwe mugire ubuzima bwiza.